zlatestmusic.com.
Love kuna niwe na mamiki paradise. Luka shela shela luka lekisa ni rice. Na kuopelela inge kina chiko wise. I don't care mami never kase ama guys. Kwa batu beni goni moki we na my size. Anina kukusia inge computer ni mouse. Kiwe na McQueen yeni fumani kwa south. Kofango ya haoli kuimwa mouth, kuimwa mouth. Sali ale aziva kutina neve ntale masilawi kubaba blinga. Ash man you must be an angel. Kukutari melau na ni potential. Kukutari mau changi makesho. Unilatile mamini ulezi mwaketo. Unilatile konuni mwama tropical. Utinile mwadire siya mateko. Kambe ufa musika mami kambe ufa teko. Akina taipie kulova za nitiala. Akina taipie pila kwa machuala. Akina taipie lataza kungala. Kono kina taipie usike walivala. For better for worse, I was once a thief. Sweetest girl uopezi White Cliff. Wanihani sanga kuopela za mabif. Kakuli waziva kulili tseza galif.
With me, I'm feeling so low. Cause you're always on my mind when you rhyme, Mr. Crazy. Hey.
Mami, wa love, kiwe na angel. Leuli mwana na ufitire kwa walanjo. Msari wa silozi, atina ni mabango. Na kulize za piano, amuoni banjo.
Just get this fuck, what I do, oh. I do it for you, cause I sing it for you, oh. I love you so.
ZLatestmusic.com.